Fox, Dano, Peter Knight, alongside JR, represent, check it.
Ukita naitika mama, hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama, kwanini we unaniumiza sana. Ukita naitika mama, hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama, kwanini we unaniumiza sana.
Kabuwe muu, ngakwaza denole kawonguja watulugunya. Ogulila otia kwe, ngama bujeko. Baga suzanjalam, mubutu folimba mama wedeko. Ogo mutima gwansolo, mubutu folimba mama wedeko. Ogo mutima gwampolo goma.
Ukita naitika mama, hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama, kwanini we unaniumiza sana. Ukita naitika mama, hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama, kwanini we unaniumiza sana. Ono stepmother, yambo nyabonya. Ono stepmother, yantuntuza. Ono stepmother, yambo nyabonya. Stepmother, stepmother, nze yantuntuza.
You reap what you sow. Stepmama, good love you official. You see I've been there before and I've seen this before. What goes around comes around. Good love is not be flow.
Josika chakungula, chobola banze siwa mbabulila. Yena yena risa muna chitala. Enkomelelo walipo chitala. Waila, yeah, yeah, yeah.
Ukita naitika mama, hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama, kwanini we unaniumiza sana. Ukita naitika mama, hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama, kwanini we unaniumiza sana.
Yoko monya monya, kukumiriza samanya. Ewe vyantaro za mwe.
Madeliko, you talk alright. Change up your mind. You want to be so kind. Some peace you want to find.
Stepmother, ukita naitika mama.
Stepmother,
hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama. Kwanini we unaniumiza sana.
Stepmother,
ukita naitika mama.
Stepmother,
hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama. Kwanini we unaniumiza sana.
Stepmother.
Chakungula, chobola banze siwa mbabulila. Yena yena risa muna chitala. Eko merelo walipa chitala. Waila, yeah, yeah, yeah.
You reap what you sow. Stepmama, good love you official. You see I've been there before and I've seen this before. What goes around comes around. Good love is not in flow.
Ukita naitika mama, hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama, kwanini we unaniumiza sana. Ukita naitika mama, hata ukisema nasikiaga sana. Kazi zako zote nafanya mama, kwanini we unaniumiza sana.
Ain't nothing to sum out to our garden. Bless him, Lord. Bless him.